teria wondera omwaka lwa areyo bunayira je nazari wesimbiru yandetera obuzimu yamenyese endagaano kati aliye yalumwa omwana w'abandi omuto yakuza kyejote yabimanyira anabye n'ekiwuba nange kanefubeko nyonyabu bulumye ogwokuda ku butaka manyi nti nange wanneesiga tolikyusa ndagaano kati guma ayite omuto ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe kati gumaguma ayite omuto ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe eteria manyinga n'obunyogovu bungi abawala nabebanye okuzama naye gambazalawa kukumidde omukwano sirikyusa ndowooza alivaawa nyabo alibuzabuza alitwala omutima nagumatiza nga nze tanjuza sirimusanga alivaawa nyabo alibuzabuza alitwala omutima nagumatiza nga nze tanjuza sirimusanga kati guma ayite omuto ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe kati gumaguma ayite omuto ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe kati gumaguma ayite omuto ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe kati guma ayite omuto ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe kati gumaguma ayite omuto ebbanga lyensigaza limpi abakulimba bonna botowuliriza ebiwo bigambo byabwe 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 ebiwo bigambo byabwe.